Utulivu ndani ya roho umesha nipa, na candle tumewasha na stima tumezima, na pale unapotaka kwenda nitakufikisha. The world is getting wet, I need your consent. Girl, you haven't sent tonight, I'm giving you my best. Before I confess how you kill me with that dress, girl, I wanna touch your mind, you bless me with the rest. We need to find out where we are, cause I wanna be more than a friend, yeah. I wanna be more than a friend, yeah. I wanna be more than a friend, yeah. I wanna be more than a friend.
Tunate anze tu vi harmless, hapa tujiforce. Unasata mogo happy and lost. Ni nini yo smile ita cost? Ni show before ni think happier thoughts. Love in a power ata army high stops. Isemi ya iduka usmami ya cross. Kamsalaba, naka unanza history tanza na itaisha na do kasa ufalada. Soko ukorada sana utanza kuona kuona tu struggle. Atuko 5 star but tume travel. Tuende tukasmame mbele ya iPhone. Wakiona lifestyle wana na try though. Ukitoka sina kumisi, sina bag of tricks ya kujitoa, niko kwa fix, una macho fit na zoo show, sailo uko lit. I hope ziku show kuja ukomit.
We need to find out where we are, cause I wanna be more than a friend. Nilikucheki, nikatamani hata tungejuana. Chini juwe upiga luku, na vile woni duni joni komandukulu. Chini juwe upiga luku, na vile woni duni joni komandukulu. Simeshika, umeniweka ndani futi sita. Nikama mbegu mimi tachipuka, na ningependa mau nipefusa. Kona feelings leo za mwagika. Kuna mavitu sita kianika, na nimechoka sana kujificha. Oh, we need to find out where we are, cause I wanna be more than a friend.
Thank you.